Ni okwa dola campaign.
This a rain on the beat.
Team Gaza. Bossy lady wana George.
Download it from dinamusic.com.
Mwa mu azo tatwa pili famu wanga. Job na leza nolo lesha pa kupanda. Gav pili pa muna iwoka fsanga. Wisa kama na nolo wende Toyota kanda.
Ni mwoto wa senda leza wesu mkulu. Azoba mbi murifu. Amo na mamungu. Umwa ende tu wangu. Walo kukwanamu. Efe twa hivika lazi jai pila popangu.
Fintu fiose fia wanesta Kukonga nyapo vipali fiose fintu ulesta Keep on pushing I want to katonza Kwa kuchivi cha success Want to kanyanta so, Daily ni aso takuwapono kunelu kamula Nduwashola takuwapono kutusha Chop na lesa love shop of ya unanganinga white kuno Angala fena mamani Mulendu wandalama umo sima uwa pupu Paka fe mutumba muwe kwa feno luka tutu Shine luka no kunelu kapali aso Nganash fulanda fomo kwaza po mtanzo Tovamu aso tatwa pili famu wanga Drop na leza nolo lesha pa kupanda Gav pile pa muna iwoka fsanga Wisa kama na nolo wende Toyota kanda
Ni mwoto wa senda leza wesu mkulu Azoba mbi murifu Mamo na mamunguru Umwa ende tu wangu Walo kukwanamu Naifo twa hivi kazi azi taipira popangu Taipira pamo
Kamkamba white
Taipira pamo
Kamkamba cash kanya
Taipira pamo Tutuma pifumu reta na vane kasha Na mkwivasha, emu yesu kupusha Ero tulewisha Ifintu nishita kulolera ero wafukwata Kwa mkamba white staff shokuwata Patient space, ito waisenda femu lolo Kapu sana kona waisenda korushiro Just wish ibe, okay, fstongye for ibe Unomwaka kufi bomba paka nipone rive Ukubomba maka maka no kwa shapo foka foka Nesi kondo fya masera so kufire wanka wanka
Tovamu aso tatwa pili famu wanga Drop na leza nolo lesha pa kupanda Gav pile pa muna iwoka fsanga Wisa kama na nolo wende Toyota kanda
Ni mwoto wa senda leza wesu mkulu Azoba mbi murifu Mamo na mamunguru Umwa ende tu wangu Walo kukwanamu Efe twa hivi kazi azi taipira popangu Taipira pamo
Kamkamba white
Taipira pamo
Kamkamba cash kanya
Taipira pamo
Niko tulea kuli bailing benzasku Vashiko kulu mutanki veni koskosku We mnyoli leta kuno chmelinda Awana naluzanda kuno futi na wakumba Dona ndoktongo lepo matile 4950 nyuko shanga popungule Atan soja ziachile for chuske Tetsuba telele kemba ulimuache Na mwe mfumu Armstrong deza Managers by Zen Bugatani Spartan Ela kutini Palo out Samu shala pa mfumbwe Boku seso noise Kadhafi umo sky nation Nyuku wastana chilo power Na leibi mwe malashani Eje walazi Na jeboy kazi milo Pup dola tu walange fya kubosa Chama kwa utakasifu Na funny ones we mnanti kafana Fauka fauka kuisusha kwa fake upu Zombie mutsuku wako fa jacked upu Bossy lady wa jenje Na shy babe Dansi na mafia nda somboka Wana esloni Stok popo kala katu tambe chikaza Na kindefe tukupopo shama kati Mwene keji kata kumutu so smart Wanu na kochetu lofa Wafia Na popo ni makai na oni mafia Super power Bossy lady wa memo Ela nika success Young money Team Lagos Utuponto tu alasu Tabe shucha gangsta
Limitida mwise kuma 50 Nukuwe shikata very simi kuma 60 Niva tuaba kumuka kama managers Mr. Games Kwa vichara kai mwena bako shanga baba game Kajama iba burito Dosi leti wana beva
Managers
Mr. Games Bigi mani baite
Hava na west
Ala selimu savetan san Kambi kukurwana Puka tanya likwisa liuke Hela shirilo pa westu Kona shaste Muziki pa topu na topu po ziki Chunya shine Fibo kolo kuna fiti
Chacha put
Tani five ina kazen zive fkoku Ziki mara chupa wanu Hela tupo soft Mr. Guest 03 fotontoni solikashke Ila tika sina ipokulishke Tango boxa, J-Ami VM jabili yufula itapulizi Niko power, Liu J This, nobody pandora Zibrand,
Nira Dintin
Bashimeta, Ashan Rumash, Likimaru
Download it from dinamusic.com.